Oh my God, here we go again. Yo, lazima nipatikane, nipatikane.
Abado unapima, cheki venye naifanya.
Attention, inawateka, inawateka.
Listening to Takeover 16.
Apa perfection tunaifanya bila practice.
Kuagri, hini mbaya, no debate.
Take over, man.
Okay, let's go.
Serena itaki asira.
Ngumu resist, cheesy fly come in.
Take over, man.
I feel to be controllers.
Need you. Mr. Takeover,
you don't caterpillar. Bomb when you're killer.
People lock, make a jani, uneza go down.
DJ cheza to my bang.
Downtown, kuwa beba mbaka uptown.
Come baby, can you cook, I can get in love. Ooh, baby, can get in love.
Turn it up to the max.
Turn it up, turn it up.
50, 50.
Takeover 16.
Nidate na wakimbiza kifaiba.
Hey, leo ndio leo, manyundo leo.
Anachukua, anaweka, wa.
Turn it up to the max.
Girl, I got that thing for you. See? Green bean and the fuck I am the king for you. I don't care what them and that guys bring to you. I got the loving to go fling to you. Passionate, let me hard as I sing for you. Baby girl, you know me, I cling to you. Oscar and London, I ring for you. Because you changed my life, so me into you. Tabo Tami dream girl. Tell me dream girl, you miss me needing of my world. My case my girl and bring it come. My case my girl and bring it come. Bang 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 bang. Dream girl.
This is the remix.
Unanipigia simu kama nani? Eti niachane mume wako nani? Unajua hadi ya kweli mimi nani?
Need your realist.
Kweli nani? Unanipigia simu kama nani? Yeah. Hata utoe vya ndani. Hata rudi hapa kwangu tenyumbani. Yeah. Anapenda vidogo dogo. Mwenzako anavimunya. Mwanamke unapenda zogo. Tafuta jambo hilo la kufanya.
When you melt, mashetani ya shabani utamtendea. Mashetani ya shabani kichwani, penzi la dhota mwaperemende, mganga kakoleza udi na ubani. Mtekenye kwenye mau, basi niguse taratibu wate kisanyau. Nichecheme kama mlemau, wako beki hazikabu siniweke sabu. Na wanapata tabu vijiba vya roo, penzi limenoga ugali na kisambu na rithi karo. Kwako mimzoga, nitanda nini pesoga za kashasha.
Chambua
imeshalowa baby we kamata. Tanikaja vite na changa na karata.
Manua
unye chocho kana swa kibaka.
Umesha niroga, toka utanda. Niroga, toka utanda.
Umesha niroga,
toka utanda.
Niroga,
toka utanda.
I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. No, no, I was thinking about you, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. Sukari jinumile, kachumba kachori jinogeze. Baba, baba inugile.
Nobody loves me like you do. Love you like I do,
like you do.
Love me like you do.
Oh yeah, yeah, yeah.
Cause nobody got nothing like you do.
Oh no.
Love you like I do.
Oh no,
love
no,
me like yeah. You do, yeah. Nobody be love you like I do. Anything I do for you. Girl, you got me acting like a fool. Set me on fire and you make me feel cool. I just said, yeah. Nataka kuwa na wewe. And I can't get enough of you. So come and stay with me, baby, baby, yeah. Physically, mentally, I got you your way. Spiritually, critically, won't make we day. Me, I get you sugar, come and chop my cake.
Original,
and I swear no be fake
on
my baby.
My baby. Oh baby.
Oh baby, yeah.
My baby.
My baby, yeah.
Yeah, 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 yeah.
I found you at last.
another exclusive. In the mix,
They see me balling, they want copy. And I see them, but you wanna be sure. Number one father, original, original, don't dada. They don't know nothing. The moment you see nothing. Number one papa, original Batman, trailer.
Monogu, Morogu, they don't know ya. Baby, I'm Monogu, I don't show, they don't know ya.
Can get in love, ooh, baby. Can get in love, come on, get in love, love. Come, baby, come, Nikope. Can get in love, ooh, baby. Can get in love, come on, Nikope. Nikope. Can get in love, love.
Ini pepe kabarua huwa, sio ma pepe ya madakarua. Tangu nufisha pete, yani sija uwa. Nazima ni pepe, tivijua au mvua. Mikongo demsura, tabia tutarekebisha. Na size pia umata, I say, acha kubisha. Ya bombe, jirani, weke pazi ya kudusha. Jiniko na Patricia, tunabiringisha.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, can get in love. Ooh baby, can get in love. Koma kama kupe, nikupe. Can get in love, love, love.
Tishere, leo tupige kelele, rau na jipo mwenye Asuni chamo kona ndo, tukiwashi tupepe Tukate maji leo tulewe, webazi ucheza kama wewe Tuyo cheza kama wewe, cheza kama wewe Cheza kama wewe, webazi ucheza kama wewe Tuyo cheza kama wewe Cheza kama wewe Webazu cheza kama
DJ
wewe
Realist. DJ Realist
Meke cheza kama wewe
Niko kalif na shikisha Na mamorio tukicho mashisha Kuna wale ushukisha Wale mademu jifanya gama diva Ka uyu wapana ringa Na izo lips nikana piga binja Bade na jiste farawe Wale wamebaki tupi Shere, manze karado kiwa dunda usilewe Mafisi wako ready, msupa nye melewe Ukiwa dunda ni ubebane Ama ubebwe, ama ubebewe Ukiwa dunda ni ucheke Ucheke shane, ama uchekelewe Yo, manze zimiriet
Form, manze sujo cheshere Leo tupike kelele Rauna jipo mwenye Asuni chamo konando Tukiwashi tupepe Tukate maji leo tulewe Webazi ucheza kama wewe Tuyo cheza kama wewe Cheza kama wewe Cheza kama wewe Webazi ucheza kama wewe Tuyo cheza kama wewe Cheza kama wewe Cheza kama wewe Webazi ucheza kama wewe
Jisi shigata pack
Not me, I got one. But me want tap water conundrum. Never seen a girl with give me vibes, huh? Never seen a girl with big,
in the
big
mix.
She say she got a partner, me, I got one. But me want She say she got a partner, me, I got one. But me want
Need you realist.
She say she got a partner, me, I got one. Me want tap water conundrum. Never seen a girl with give me vibes, huh? Never seen a girl with biggie bum bum. You know me got a lot of girls around me. Said they give them love, give them the honey. And that is why they love to love to love me.
Guess coming to dinner, friend. Guess coming. Guess coming to dinner, friend. Mr. Easy, Major Lisa in a Beamer.
Guess coming to dinner. Oh, na 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 na. You know, say you got what me want. And I'ma give you whatever you want. So baby, come give me some love. Oh, na 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 na.
Oh my God, oh my God, oh my God. I've never seen my bottom like this. Oh my God, oh my God, oh my God. I've never seen my bottom like this.
Here is another exclusive.
Uhuru Gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majaman, zenu pikipiki. Yatu nenda kanan, beba zigi mingi. Kakuna makakuna
Liga!
Take over 16. Gardens to Kojaba, Wengina Committee, Mingi, Kakuna Mamadam, Beba Sidi Mingi, Nimimi Apo Baklef, Paparazzi, Wanipanyangumu Kufanyo Sherati, Nakumbuka Kabla Nifuge Manati, Likwana Wakunyo Nile Colonia Versace, Squeeze a backseat, Iliko Love Seat, Smooth na manual unafikiria ni automatic. Chito window muadhara ndo atutaki. Apa perfection tunaifanya bila practice. Mele naona success, nafunga hat-trick. Mindo the chest kwa hicho itisha half-pick. Tangu tuinge kwa imchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das kusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Kusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo tu.
Isetu hapo, niku hando. Alafu kampi kowe loka kia mlango. Ni kuingize ndani ya box kama balo. Julo siwezi kbali kula tu kwa macho. Ambia bini man mepata kuinua dancehall. After leo utarudisha with salo. After leo na wacha armies na mavalo. Hoka kitisha feo na kakukua na passport. Kitu kai ni rea ichimbe ndo wipate. Mina nyash kwa hewa ni kama jet ya private. Vutia wateja ni kama we kwa magnet. Itatachoteja hadi wa itane.
Das tusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji. Apo, apo tu, apo tu, apo tu. Das tusijali, atukujaji. Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Usijali, atukujaji.
It's Nicho, Nicho, Nicho.
Dame un poquito de tu alele. Ven pa' acá y rompamos la ley. Echa sal pa' que la carne se sostenga. Dame un poquito de tu dame un poquito de tu dame un poquito de tu ley. Ven pa' acá y rompamos la ley. Echa sal pa' que la carne se llegue. Eso lo bailan hasta los bailame al revés, esto se va hasta las seis. Relájate, cero estrés. Bailame al revés, esto se va hasta las seis. Relájate, cero estrés. Bailame al revés.
I love your body, anyway you do the dance for me. Yo ma pa mi la le mo femo.
Ya es hora y se hace tarde, no mires el reloj. Que lo malo se te sale, así tú quieras me dices que no. Dices que no, me dices que no. Dices que no.
Kwa place flani bila simu so remote si. Nime jingiza kwa shida ya wadosi. Toto flani kando yangu na msosi.
Nani affect me, nani affect.
Drinks on me, hiyo ni njaro ya before. Drinks on the house, hiyo ndio vibe I'm on. Scent so strong, neza tell na cologne.
Nani affect me, nani affect.
Niko na imbogi tumeja ja ja. Lighter zimewaka dito nya nya nya. Beli, gava yetu inatukaranga. Bigeni nduru,
nani affect.
Ula la la la. nani affecti, 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 nani affecti,
you listening to Take Over 16,
chocolate color to see a little kani pata pata kwani kani pata aji ameni wezi wezi mimi nata nata wakizi na kupenda na nashindo kukukata ndo ujinga uo umeni wezi wezi umeni pali wata ndo nini ndo kini pata benzi pasivia zimbatata ndo chipsi zo na vinyama nyama pili pili washi ndo tamu ivo baby do me do me do me Baba leta ukuni Dumi Nanda kibiriti ni washa moto Baba leta ukuni
Follow Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Mixcloud at Nija Realist
Nija Realist
Run the theater Nafikiri uliumbwa kwa ajili yangu mahususi na kila nikikutazama nafanya fikiri ya harusi nafikiri kuhusu shela nafikiri kuhusu suti sifikiri kutumia kinga tangu waseme una virusi viuno vingi kama Christian Bella peace ya msela African Princess Nandela tawalika na mpunga waje kula mchele sio natoa siri za nyuma chapa siti za mbele
matumbo mama yanakwenda mbio nisamehe kama napokwenda sio mapigo mama yanakwenda mbio nisamehe kama napokwenda sio
zile kata Kato kapinda mgongo Lipo sema tango kawa changanya wabongo Vile skupa kim Kenya wala skupa kim Kongo Labla rushe matofali mana chazwe ya madongo
Dumi,
amor, te amo te quiero,
wow!
Ya le digo muy amor, uñazo a penzi kwa pero.
Mwenza conmigo lo chequele, cuando le la ugolía, Juan je puerere. Se me ofenda cho, utakula chequele, que ya me curo magia, aunque chumie temele. Okoro waito, you dey give me banana, your love is tamana Bacheza kwaito, okoro waito My baby tuacheze shana Tunashikana shikana, tunacheze shana Che che che, rumba che Zina toka che che, tukigusana gusana
Unapenaga chocolate, Ma vanilla nila, tam tam fiti e, kichenga karo chamila, Babake!
Benzi kule sauti wa Dubai, ubali pambe moto, kama mafuta kwa karai.
Okay. Na uliva katoto ito, to, leo mpaka kokoriko, ko, geto ni kulamba mwiko, ko, Sakafadi kwa tandiko ko, kori koko Mama taniwa
Nikumeshe
Ya leo kiboko
Nikumeshe
Imesiti msamu
Nikumeshe Che, che, nikumeshe
Asa kukwacha we
Saweza
Nende kwa mwengine
Saweza
Teori sina
Jinsi tuache
Jezesha
So jati jati Bring your bread, money, butter to my fussy Baby girl, it's double double, huku huku
Maya.
Loni bam bam, baby shuku shuku. Ocha D murder them, dubu dubu. Shama woman near up, baby, look look. I get the money, I get the cash. You get the bobby, you get the yash. You like to kuro kuro kuto all the time. I like to fiki faka, so it's alright. I get the money, I get the cash. You get the bobby, you get the yash. You like to kuro kuro kuto all the time. I like to fiki faka, so it's alright.
Napenda wasichana niko lojo na bibi ni wa Alan. Juni mori after this kila wama. Na staki ma miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss call bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Simu fly mode siko. Patana na msupa kukwa inbox. Acha sema tifadela situ linko. Nayo nayo ni come show you ni simple. Next day zo mavida asha report. Kwa Edgar Obare ndiyo ziko. Ndiyo mana chali yake yako Christo. Na mechi lisha anza kabla kickoff. Lakini Buddha, please not. Msupa lini mada na mastingo. Alinifuwa trao boxa na maribox. Na shindwa ni uchawi ya malizaliwa
evil.
Hini Robi chunga baby. Kuna mafisi, magialis, magwiji. No kitoko singiza jibaridi. Nikawaida ni tabia za jiji. Si wango napenda wasichana. Niko lojo na bibi ni wa Alan. Juni mori after this ni lawama. Na staki ma miss calls bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss calls bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Na staki ma miss calls bana. Tazima simu ndo sipige pige sana. Hati weni sosu kitako na bain. Wongo sema walain. Chocha mbona unajam. Dome sota na unakata. Atiani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Dome sota na unakata.
Yo gari ni ya sugar mami. Keja liomba mwaniki. Lukwa liomba tirani. Na kwa best villain na jidai. Bazu bazu bazu. Hauna kakitu bazu wautu. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo. Bazo, 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 hautaka kitu bazo au du. IG, chocha maisha ya du. Caption, lamu with my b. Lifestyle na madeni. Iku chotwa, chotwa na benki. Wacha kupostu kichocha. Atuko lamu na vile umesota.
Atiwe ni sosu kitako na bai. Wongo sema walai. Chocha mbona unajam. Sota na unakata. Atiani unanga mali. Woshindo mehaya gari. Woshinda nini na nani. Prome sota na unakata.
Booth muku like tina. Flex na girls jina ke makena. Ako fine fine one chida mdomo matena. Unasikia beat tunatete mani. Na kutu wadi kwa booth muku like tina. Flex na girls jina ke makena. Ako fine fine one chida mdomo matena. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Wagedomo ninge uswa gedomo. Kumbe dem jo ninge uswa gedomo. Kana bubble kana penda nga mdomo.
Buda boss kumbe ngeos ni wagidomo. Ana daidi na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo. Kwa ngango skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za thiongo.
Kani ngeus wagidomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Noneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo na katanga mabia nyimki katanga mavodo kala clash na vibe na opondo nataka tuka soup na samaki ya
kambongo ningeuzwa gedomo wagedomo ningeuzwa gedomo kumbe dem john ningeuzwa gedomo akozabe anashikisha na thiongo kumbe dem john ningeuzwa gedomo wagedomo ningeuzwa gedomo kumbe dem kumbe
this is the remix
Sherehe na itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill italipa kwanza kani kurilima Efo, epo na keifo kanali Sijai kata guil katikati Sipati na kata bali pali yaifai
Sipati na kata
Bado unapima, teki venye naifanya Bado tukoba eza, bitch ni bad man Asta kama kuna giza, taitana Bado tukoba eza, bad, bad man
This girl do make me feeling so, so great I believe you by the thing you do me not the matter oh. I dey feel I make a maintain oh. Say for the bed do I be father oh. Mama show my cool me down whoa, whoa. Cool me down, down, down Yeah, yeah, cool me down whoa, whoa. Cool me down
Superhero on a mission, yeah. Black on black, looking like a billionaire. Get me 9 more, been getting free now, pair. I know it's impossible to really not stare. I check you, superhero on a mission, yeah. Black on black, looking like a billionaire. Check you, superhero on a mission, yeah. Black on black, looking like a billionaire. Get me 9 more, been getting free now, pair. I know it's impossible to really not stare. Spend weekends in my car, see me come dead. Blow your cook, find your same machine, come 10. Don't fold in a kujana breeze when I smell. It may be na shash, but you really can't tell. Check your black dude chin. Window ni lit in, tika blow hami and tin. Ningumu resist, cheesy fly come in. Before ni trust when you make a technique. Body leaky, melanin do chin, ya kuna bleaching. Black is beautiful, you're not teaching. Girls are thinking, ni ma king true, na ma queen. Squad yote baka DJ. Juya kwa mgeza tire. Competition na icheki kwa kio. Any black on Michael Jackson, bank account on, spend my cash on, and her ass on. Competition and I take it back here.
Boys club tumedunga mao pena nyonginyo tuko moshi I swear sezi tell pani tuko tuko setere sese mchezo reseze rani shita ni mubutu reseze switch bank wata champe das ndani ya ring ni mahedi zine dinzi dan nataletewa ile kitu minadai mevai wakikata maji mini kedivai na gedai na there's a will there's a way niggas inje andoa chawa shuku haa nyoka san kwa dondoa nowezi hepa luka yangu vile na roro so nipe stand innovation vile na kapo nimedunga black nani ati wagon Nagging and a black model and a friend Chupani black, taxi, taxi, swaga Sumbu waka kibeti ya chalo
Squad yote waka DJ Juya kwa mgeza tire Competition na icheki kwa kio Mako yake pia ni black on Michael Jackson, bank account on Spend my cash on, and her ass on Competition na icheki kwa kio
Uganda water, so green and fresh. Oh, baby.
dunia. Cheza mosmos usijo komia. Watoto wakali kina Carolina Halima walipojiachia. Watoto wakali kina Carolina Halima walipojiachia. Leo tunapiga show, yani paka popo rico rico. Pale ukiwika Kenyan boy, na feel love bado iko iko. Leo tunapiga show, yani paka popo rico rico. Pale ukiwika Kenyan boy, na feel love bado iko iko. Upendo mine sambasa, wote wapai, wakaka zina wadadas. Wanapurai, kuma zaku zina wabamba, eh, zina vochuna kwa spiku. Atani mape puru dani, puru dani, mina kuma puru dani, puru dani. Atani wape puru dani, puru dani, mina kuma puru dani.
Acha niseme, niseme, dozi meningia. Baby, jeteme, jeteme, hapo hapo shikilia. Mwaego ndo penye, ndo penye, woja subiria. Baby, jeteme, jeteme, hapo hapo shikilia. Mwaego ndo penye, ndo penye, woja subiria. Baby, niheme, niheme. Derevo moyo wangu usinipeleke puta puta,
puta.
Taratibu mwezangu penzi njia yenye matuta,
tuta.
Amepinga, nimepinga, penzi ya mwezi futa,
futa.
Nakula kwa raha zangu nyama mpaka fupa,
fupa.
Kisura cha upore kama mama yangu,
la, la, la.
Unifunde kwa mkole uwe somo yangu,
la, la, la.
Ubetuli soso mole juzi kwa matandu,
la, la, la.
Nile mungo kwa kidole mambo chambu changu. Baby you make me, you make me fall in love.
Kichukuzi na bisho wanapozi, wanakata sana bage, wamedata. Mindo fundi waizi kosi, ukisleki na pita na ye, tena kimbogi mbogi. Ukisleki na pita na ye, mina pigia shonda nye moti. Ndombolo bila toti, kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti, mina pigia shonda nye moti. Ndombolo bila toti, kwenye shere unikosi. Tushalewa mkomboti.
Akisleki mina pita na.
This is Nijo the realest.
Akisleki mina pita na. Akisleki mina pita na.
Pita, pita, pita.
Akisleki mina pita na.
In the mix.
Pita, pita.
Vicky Fonda.
Mekam na niye nekuja paka na bia. Niye nekuja. Kamna niye nekuja paka na bia. Mitu kwa kiniringia, chali yako na kuibia. Kwa keni taingia, jumbu mekufikia. Vako za road trip, ni baby kanyagagia. Mini kosha ila kwa konta piga show. Kauna penda michezo, mina penda bricky show. Kastingo za butani, minta kupadi kwa chuo. Minta kupadi kwa chuo, kinyonga pa kwa ko. Hey, minta kutista, kumwagia makis. Kan mangori tazi fix, tunapendo kiwa na peace. Hey, ntaka unihis, kwa na mimi uko na kiz. Una nona mini cheese, wakingora ntawa dis. Hey, hapa unapoma kwaza ntashika kadumba. Akole pole ndivo tunajenga nyumba. Nikurungana tu kwa kuri na uvumba. Wengine wakicheza na si tunacheza ngarumba.
Mina piga shona ni moti. Ndombolo bila toti. Kwenye shere unikosi. tushalewa mkomboti mina piga shona nyemoti ndombolo bila toti kwenye sherehe nikosi tushalewa mkomboti
in the mix.
Make a touch of money, make a rubber run. Till I go lotion, I'm a rub. Make a touch of money, make a rub, love, make a touch of money. Make a rub, make a love, make a touch of money, make a rubber run. Till I go lotion, I'm a rub, I find wine, they eat sweet when you wine that. Me, I don't feel leave when you wine that. As long as we go there, I'm on amigo pay. Yeah, we go day nice. If we enter the place, I go day nice. I go fiki, I go rewind. Say now me go be the DJ, I'm on feel nice. Yo, say my party show they start to the daylight. Before you run, go the shot, you make you think twice. If not smoke, you want smoke, say we day tight. I'm on my love now, say we live nice. Yeah.
If you want make a ginger, give me key, cocker up. I go every each love. And if ever I go, I come to play with my mama love. Cause they do like
fun. If you want make a ginger, give me cocoa.
Takeover 16.
I got a girl, she a London thing. She wanna roll one, smoke one thing. I want to give her a diamond ring, but she say other girls like my thing. She make my heart beat say like say boom boom. Next time you're gonna take you to boom boom. When we done, we go home and boom boom. Hop on the wagon, baby say boom boom. Say cheese, take a picture. Shaka post, make a scene, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka post, make a scene, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka post, make a scene, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka post, make a scene, take a picture. Rap on a hit, now we move. Even you would catch my crew. You know the vibes, you know the groove. Only why they miss my boom. She make my heart beat say like say boom boom. Next time you're gonna take you to boom boom. When we done we go home and boom boom. Up on the wagon, baby say boom boom. Say cheese, take a picture. Shaka post, make a scene, take a picture. Say cheese, take a picture. Shaka post, make a scene, take a picture. Say cheese.
She no like it, I don't know nothing. But she go chop on if you give her cucumber. Walk out from Transamadi till her leg begin, shake her with a locumba. Baby, make her give you solid. Make her even mix them with a lay and I walk bow. Yeah, with them, she dey feelin' da 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 di da 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 da. She dey feelin' da 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 di da 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 da. She dey feelin' da 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 di da 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 da. She dey feelin' da 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 di da.
I love them too. I look nice but I'm not so good. I got something I just wanna prove. Can you get yourself inside my room?
Need your realist.
Let me take you down.
Let me take you down.
Let me show you up.
Show you up.
Let me turn you on. Let me show you some good. Lo 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 lo. Let me show you good. Lo 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 lo. Let me show you good. Lo 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 lo.
Follow on Twitter and Instagram at Nejo REMLEST.
But I know your friends, I love them too. So good. I got something I
Here is another exclusive.
Make a tell you waiting up for a bullet. Body's big party inside by a bullet. I went there with my best friend Kule. Kule dead there with his girlfriend Shile. Ghetto girls them they like Takasufi. So many pretty girls they inside my mule. I just the one that say which can party yeah. Everything yak but everything day. I get many girls with them, they come from away. AJ boys then they like to throw it. I'm a single bitch. We just having fun. We won't carry on. Crazy guests like make the stallion. But my girlfriend they yeah, they turn me on. That's why I hold on tight. Hold on, yeah, yeah.
I fi do the controller still. Back a wall, a front a wall a still. You fi do the controller still. When you touch a girl and not a wall still. I fi do the controller still. Back a wall, a front a wall a still. You fi do the controller still. When you touch a girl and not a wall.
A bum tiki ta girl, uki tingi sha. Take it down girl, uki digi da. Pick it up girl, uki tingi ka. Bring it up controller, controller. Kill em too. Kill 'em to dance, kill 'em to up and down the bassy dance, kill 'em to kill 'em to dance. Usi your gope, usi tense. Shake your body, body, shake your body, body, shake your body, body, then dance. Shake your body, body, shake your body, body, then dance.
I'm in the steer, you fi do the controller steer. Back a wall up front a wall a steer. You fi do the controller steer. When you get to girl under that wall a steer. You fi do the controller steer.
Lisa
Kito alogo tu kolongo tu kolongo tu kolongo tu kolongo tu kolongo kito alogo tu kolongo tu kolongo
ni kolongo Matilde unaweza piga chok. Ni afande vila Tengerere but nime cock. Niko juu yanganya majicho nyanya. Kibibi nikikuja kila single tutafanya. Anaipenda lakini utoka raba. Zangu ni kushika na nichape bila raba. Short saba, kuwa kaba. Kama kamebeba ninacheza na masiana. Kwela venye bigi ninapanda kama lada. Lockdown, touchdown, baby calm down. Downtown, kuwa beba mbaka uptown. Tuko lock, makejani unaweza go down.
Oza, tuko lock, tuko lock. Nama bang bang, migi tuko loko, tuko lock. Oza, tuko lock, tuko lock. Nama bang bang, migi tuko loko, tuko lock. Tuko lock, tuko lock, tuko lock, tuko lock.
You listening to Take Over 16. Here is another exclusive.
Go one buckle of wine in my eye. She go control and chill. I know that you don't stay far from me.
Need your realist, need your realist.
My boss, I like the girl who did it, yeah.
want to see your face. Don't mind if you delay. I just know that I don't wanna be. You gon' come to my place. I need you in my space, oh. I want you in my space, oh, oh. Yeah. I just wanna see your face. Don't mind if you delay, oh. I just know that I don't wanna be.
Aside, it's now time for some serious African music.
Piano, 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 piano,
the remix.
Legaza, legaza, legaza. girls in your pussy, pussy, no tam.
Too much money.
Where? Champion boy.
by the money, by the money.
Get you beat.
Here is another exclusive.
The trending in my chica, sini posting you my local. Yali have a filifika, la punji fan yum local. Yali minis in the cooler, etikisa to me a chan. I got you in and block, okay, you have to do the other. Is
it a need?
I am.
Yanu ni peleke disco, ni rudishe bila demu. Ni siku jige jige geso na nitaga jemu. Ni tumena ya kutolea ujawai ni pagemu. Vujabei na mobeto, eti ni mtu na jemu.
Tamu kupendwa nawe, tamu kupendwa nawe. O maneno maneno tumeazoea, vijineno neno tushazoea. Mpenzi wangu mkali, kwa nini nawazo? Shepu yake mbaya, hivi nawazo? Mtangaji malaya, wabusu nini wamegusa papaya na wakavu. Lazima wachuchume. Wamengia chakike, chakike. Wamengia chakike, chakike. Wamengia chakike kwa pezi letu. Lazima wachuchume kwa pezi letu. Chakike
Mapukote, Mabutale, Don Mendes, Bajuni, H. Bajuni.
Unipatia panado, kutenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, nani mtingia tu?
Anachukua, anaweka, wa kwenye gari. Anachukua, anaweka,
iwe jikonyo varanani.
Anachukua, anaweka, wa doze doze, doze doze. Anachukua, anaweka,
yani dale salama joto, tuale soji pepe. Oya kongo joto, tuale soji pepe.
Oye mose kunami, orikado momo, oye mama dangote, doni fungwe.
Chu, chu, chipepe, chu, 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 chipepe, chu, chu, chipepe, chu, 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 chipepe.
Some of you niggas,
anachukua, anaweka,
le general dangote,
anachukua, anaweka,
le clown bow,
anachukua, anaweka.
Turn it up to the max.
Bolandi, 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 Bolandi. Nakalio zoboyanga, na sisi zolananga, na sali zelananga, na mayele na kuaja kimbali. Bolandi, 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 Bolandi. Nakalio zoboyanga, na sisi zolananga, na sali zelananga, na mayele.
7260275 93.